yagenidi dia otumi ye obekoso aye amen kopim rapture ye njaye ye amen onu su njaye nda
dabi
onu su njaye
dabi
say ye ka say ye ne nkofo no en komona na egusu eye se ye be hu sane a omusiti
ampa
na ye hu sane a ye be ye ye hu sa omu ni oma no ebi wa ho e mu nna ho ebi wa won nim ase ye ebi wa so won nim ba bi efuri kata wani na ka kire urade se urade mame nti ase ye na ye madom na me dwane firi ba bi a me gina e ma san ko fo we nya me ho kwai na matumi asipi kan bi bi kire urade ohini ye ntumi nda wasi o edo awo doyen ni se dia wodi ya ben wo ho na obonefo ni o ma nyina ugusu ji wo ye fa tumi ani edi ese domu ye bre tumi biase awon ho akwa tie ya bedu sa bre
amen
ye fa ni domu mo yesu di ye se wo munyuma be ye ntia ase ani ne pie ye ni ma ye ni na ho ye wo mo kwan se ni o mu ye o munyuma ni etumi edi nkonim e wo yesu kristo di mu yikasa fo ni pedu ese nche una yeti o
Jesus
nti wo fa asam no bre
amen
wo so suma wo sam sam ko sayare nti ye nioma bebre ni saint ye agi asam na firi ho ni pa sam ntume nje ye yisa wo nyankopon wase ani ti famu tume no bra na be ye adom wo Jesus Christo di mu amen
amen
e de nyame asi I was sending out obeying, sending out oye yamtu. Say Yesha. Genesis chapter 9, verse 25. Pacho mi shadi o. A umoni no, umuni yenya. E kwa imbi brezo. Bibi tu mi koso wa un ni masiye nanso. Na e wodi enti hasade ne ekoso. Bit me a kugu, a kukrucia seer, a bit me a yare, chesser, near my bassa bassa bassa. If a baby and I may walk, mean quala brim, if fear be a toy if fear so, chesser, ye from yo yo for. O betty bibia nantoqua. Baku be on what make us a miko dia bunches, abre a bomiko di. Uyo ba twisi kan sesi a. Sani pe obi dru na fo mpepepe wo twa ne bodie na esoso na wo odi na chi na ose. Hey, aden na wo yesa. Bodie enti na me ba afu. E ho na ose ose na ose mienko. Nti odi na chi se one ne ba krom na abegbo ni dede se oye kromfo. One ne ba ya ba du krom wie ye no. E na ose ye duane na odi si yo. Ose hey. Ye nru ba bia me doko se ehe na odi me ko sa na nipa moti wo sunyo ma me njiwa wo wosi me ye hwan wo nya mo experience a ma na broso udi agro ba twi ba fu sesi a wo yi won botom na obi o ka je ma am ni so no de won wi a ni bibia o o shi anu na oje so anu wa wo jiri se sa die wo ya e koso wo sa busu anu e ya de pa
tabi
anya de papa Amoni amomanya din. Pastor kan hon na me hwade.
Genesis Moses nguma edikan eti aye enkron chichemu aye adionu enum. Oka se wadumi Kenan. Obeye nkoa mu nkoa.
Wahu nipa okasai. Eh Noah. Emra Awurade pepa nipa no wie ye no na ono de ono ne nkofo nya nkwa na wo bo afori ma urade ani ji ya wo kan se obesesa onye saade ani biem kra papa ya kodo afuo se eye ensanfu na wo ka hwe na ye ni de sa bible se onim se kati se wo wa numa afi wa bu na wa dana ne hu guho na ne baketu akohunu no ana onu su kokka chee mpanyufo nu ye ni se ya papa oda ho sa na mpanyufo ne di omachi ekitantuma ɛde kɔkata ɔmo papa so nti no papa ni so tete no no mu ka de asiye ɛna papa ne yɛ den ɔdome ne ban ɔkato azu sɛ ɔbɛyɛ akoa mu akoa ɔne nasefo ɔmbɛsom ne nuanom ɛti wo kɔfiri saa abusua wɔ mu a wogyegye sɛ den ne bɛba ɛno me da so ɛnoɔma ɛnkɔ yie ma ho ɛnkɔ sɛdeɛ wopɛ nti nneɔma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a ɛwɔ ase ɔdome ne baketewa no nti saa abusua no nyinaa ɔsɛ saa mmerɛ no so no yɛse weinom asefoɔ ni weinom asefoɔ nti ɛyɛ abusua kɛseɛ ɛso ɛso ɔdome ɔne n'asefoɔ so mo bɛyɛ nkoa ɛnoɔma bi kɔ so a ɛwɔ ase o ɛbi a wonnim baabi ɛfiri sɛ saa abusua no mufoɔ ɛɛfa amanneɛ m no mufo ɔhɔ mu a ɔmu nim sɛ ɔmu abusua panyin anaasɛ ɔmu papa no ɔno na akɔyɛ bibi ɛna aka ho ne gya yɛyɛ den ɛmu firi so yɛ den awurade nko ara na ɛbɛtumi aboa sɛ awurade ama mu a ɛnyi
amen
woboa koraa ɛnyi nti nneɔma bi a ɛyɛ ahohomɔne nsɛm no ɛtumi di nya awurade nko ara na ɛtumi yɛ den ɛboa nipa no dɛ yɛnhwɛ Genesis chapter 20 verse 1 ɛkɔ nanso yɛ time nti wokaa anim no kitɔ bia mɛma wɔgyae no wakɔkan 7 na nawie kora so wakɔ 17 nti wode kan ketewa yɛ bɛne yɛnhwɛ
Genesis ɛti adu no yimu baako de kɔ ɔsɛ na Abraham tutu ɛfiri hɔ ɛkɔ Negeb asase so na ɔkɔtena Kades ɛne sɛ ntɛm na ɔkɔtena Gerar nso ɛhɔ Abraham ɛka ne yere Sara ho ɛsɛ ɔyɛ me nuabaa na Gerarhene Abimelek soma ma wɔkɔfaa no ɛbaeɛ na Onyankopɔn ɛba Amalek nkyɛn anadwo
ahai menkyeɛ mu kakra Sara ne ho yɛ fɛ nti na Abraham suro sɛ ɔmoduru baabi a yɛbɛku no na ne yere no atena se ɛna ɔka kyerɛ ne yere no sɛ yɛduru baabi a yɛyɛ nuafoɔ yɛtoa so kan a time no nti yɛntumi nka ne nyaa yɛtoa so ka ɔmoyɛ anuafoɔ ampa ɔmoyɛ anuafoɔ ampa nso binom de abɔ ɔmo no ho safohene meho twii nika oh Abraham kura twa atoro Isaac kura twa atoro wane ka kyerɛ sɛ yɛ toro ɔkyerɛ ɔhene no mu ɛberɛ ɔne ɔhene ne kasa no ɔse nanso yɛ ampa yɛyɛ anuafoɔ ɔmo yɛ anuafoɔ ɛnyɛ sɛ ɔmo firi maame korɔ papa korɔ ɔmo firi baako sɛ papa korɔ na mmom ɔmo firi maame korɔ ɛti ɔmo yɛ anua ɛna ɔno ɛsɛ ɔpɛnua no na watena ase wosɛ wasom ɛnturo binom fira na ɛturo fitaa ɔnyɛ saa o ɛyɛ ne nua bible tia ɛnturo ɔse wo pɛ nkwa tenten a yi ɛnturo firi w'ano nti atorɔ nyɛ adeɛ awurade ani gye ho hwɛ Ananias ɔkɔtwa ntorɔ no petro ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ me na wotwa me nturo honkronkron na wotwa no nturo nti ɛnturo nyɛ ade pa nnipa ho yɛ serɛ a sɛ ɔyɛ adeɛ de sie nnipa ɔbrɛ nyankopɔn ho nyankopɔn ho ɛda n'anim adagya ɔhyɛw saa na wohu nnipa a sɛ ɔse mayɛ deɛ nyankopɔn se menyɛ wokeka w'anim akyiɛ nyamesom pa nanso ɛmu ahoɔden no na wapa awurade asɛm ma wate aseɛ ɛno yɛ ade a wompɛ ɛnturo yɛ ade a wompɛ ɔmpɛ wɔ n'abrabɔm woyɛ saa wɔ sɛ wonhwehwɛ nkwa tenten sɛ wopɛ nkwa tenten deɛ a yi atoro firi wɔ ano enti ɛnɛ tie Abraham asɛm no yie ɔnyɛ torofoɔ pakyɛ ɔto asɛm ano nti ɔsuro sɛ yɛbɛku no nti ɔka kyerɛ ne yere no sɛ baabi a yɛbɛduru biara no ka kyerɛ ɔ mu sɛ wo nua ne me pakyɛ ɔto asɛm
na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ ɔbaa wakɔfa no nti no wawu awie
hwɛ ɔhene ne nkɔɔfoɔ no huu nampalampala mukɔ ka kyerɛ ɔhene sɛ hɛ akoa na waba no ne yere ne ho fɛ Abraham hu yi o nti ɛbaa saa pɛpɛpɛ ɔmo bisaa no na ɔse ɛyɛ ne nua ɛna ɔhene no mu a ɔmokɔfaa no de ne brɛ no ɛyɛbɛware
ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yere
yɛde ne brɛ no no ɛna awurade yii ne ho adi kyerɛ ɔhene no sɛ wo ɔbaa no a ɔkɔfa no no ka ho wobɛwu Faneko oyo bema bijire. On fana kwa wonu asifo nyina. On se atoa so. Obi beji mpetu wo bia e free ni pe bia. Oshenas. Kan ho nienti.
Enso na Abimelech nyam fa ne ho enka no.
Mhm.
Na oka se Awurade ubekum oman tenene nso.
Afi obi se Awurade se Awurade se me die. Menye afi o nti ubekum obi a oyetene ni. Oyetene ni.
Mhm.
So as mama.
Enya ono no oka kire mi se minua ne no. Na oba no nso eka se minua ene no. Makuma mu ekan ane mitimu fita ana medimi yeye na onyankopon ka tye ne daemu se menso minim se wakuma mu kan na wodi na wodi yeye na menso meso umu na wanya bone enu nti ena mama wanfa wo ho anka no na afei dani obelema no yire komano. If we say, Odifu or your Odifu, na wapacheo amau.
So, na okofa no no. Everybody buofu. Edi bibi a choki baby beto muni. Na nyoma bi kwaso omun tiasi. Ah, aden. Adia we di enye noma. Na aden. Na eye sa den na esino. Anti afi radi fiti ansi e kan se. Fanuko. O yin one was a minami so mu no anya bonny. Fanny common. O you did for na wa pacha woman. Eti sawo to us so kwa. O ya kanka krana fi yin chasun koduma.
O se na wen yan kwa. Na se wan nane anko manwa. Enye munu se wo ena ube wo.
Mhm.
Na wo de wo die die ewo ho enyina no no na Abimelech sorry na
opportunity woni die wo nyina
woni die wo nyina
no obewu ne nkofo onso bewu enti adie bi o wait mi pa ni paso a efri emu bi adia akọ akọle na akọ fa asem ba ebi asa ne oma ni bi ni nam mu wo ni oma bi wo ni oma bi ene nyankopo asem ba onche nya kuma bi na fa bompa ye bra ye ni abri na fa bompa ye na fa jiu na fa jiu ma na fa jiu ire na fa jiu nanano wo busu ya tenten fa jiu because o so chianso eto aso I want to eto aso mi ensa ene nan enti o ye ade na emutre
amen
o di asama mani pa bebre o si wan fo ba na nkwa o bewu na de ye ni de nyina so be den ibewu nipa baako eti nyoma bi wo ho a ekoso a ewase na se nyankopon adum ye no obi ebie so a wose ye ni bre ni aye den ye twitwa yonkofa boni
amen
ya sai nyoma bi eti sa
amen
ye di kan ya sheken ay ya she no wa bana ay ono a odume no no ya she ni de ana ye sa hwa Abimelech susu de ye be kan ni ye ye wi a na enso aye den ni abompae ansa na yato aso
amen
mhm nti mbacho woni naka obebi obisa no obebi san question kan ni en question
na Abimelech sorry an opportunity to friend ne kwa enyina na oka nsem yi enyina egu won asum na nipa no esuro pi na Abimelech friend ebra
afi na musuro mu hu obia o hene amfa na o hene panyimfo kwa kwa fa no abeware no adan afi na musuro tuaso
na Abimelech fra Abraham kachere no se ede na waye yeyi na boni ben na maye
so afi no won sa de o yeye no ehu nti o se de na waye nti boni ben na maye anti wo ye me sa de wi eh se misuro mpa cho kasa
na o de boni kase yi aba me ni mahini eso
mhm
ade a waye adia unye ena wenya
wanye na waye
wanye inu wanya miyi na Abimelech katile Abraham se adia na uhunu ye na udi sansemi
mo onse obisa na onu so chire ni so nimse nyamisuro ni ho enti omubeku no eni ntine ma ne kansa Ampa ma befo oba no senka o ka se ne yira ka bia ka ni ti ato dadada ka mo ayade ye hu pa cho ko 17 mame
verse 17 Osina Abraham ebo onyankopon empire
aha wo de han ho ana me pen but makakra bi mfiri ase wa wo de 15 ne hwese e benya emu eye pa
okay na abimele kan se hwe masase e na ede wani mi Babiala, a yaw when he saw no tena. Na Sarah dear.
Why, Jinna dear, a dim one in some narrow. This why J. Amano, Amafio, no crumble side in human by a day. I can't. Quacuma to him. O baby, papa, be a good baby. Minim so di machia. O baby, papa, be a good baby. A raditiasi.
Amen.
No ma be a uncle's mouth, Jean, a raditiasi.
Amen.
O chine yire manu ama afo no anka sa san so di nyoman bi ye den e ka ho sa omo be fa apomada ka no omo de nyoma ka ho ne koye won so wo die ne wo so e bi be ka ho ne e dia bro eh
amen
omo bu akra aha to as mami
na sare de o ka tren se hwe mama wu unua anwetabena apem hwe eno na won a wo ka wo ho Nina Eddie Behun
Utim
now Effie, depending on him. It was
17.
Now Abraham bomb on Yankopon Empire.
Abraham a bomb pie.
Now when Yankopon a sabbat, nay, any fear in a yard.
Well, on Sena Raddy Buffo. What do we be at to Omusu? A day I ran or say.
Or say. O sawon yade ema wo wo we
o tuo mu yefunu sadie ne sie no ne bufu ye ema ne tuo mu yefunu enu nti no e wose ehun se ade bi o ho a enye kwa e wase enje wose ye ni bre na ye bompa ye Abraham bompa ye ama Abimeleke
sa
ene ne nkrofo ana na hini Erade saw mu yare.
Amen.
Che awon moni kro ya ha. Obi yare ye. Sese sofu na obo mpa ma na o si ohun sister na ase owu. Wa ye kiti. Odru hospital a. Ye hu ba bia yare no. Ye hu ba bia yare no. Ti ta ku pe. Nyankopon bie sofu na ni. Ohwe sese monkey bi eti ni nipa duom ha na odi ninya onso bia ni nso yare enso se hun bo ni na ye no onse da na me ka wa so bi so yare nipa na yake tiki mi bo mi msekese ono wa yare pa enti ada na okwa so da ma ko baaye no no mu fa fun frɛ me ne ho anto no mde ni ba fie no mu fa fun frɛ me se anka me mo mpa ma na ye me mo bo omu hu ye na maduru ho na me nya abrɛ wa se Ani ya dijina mu. Na Awurade ye den. Oji nipa no. Wo nipa ni sesi abaka sanye wono a. Sai kase wono. Obaka sanye wono. E wodi na obone fo jina so de dinya. Enti sofu no hu sa na obompa ye ti ade kro no. Ana ade ko nu dwane ye. Empa ye hia o. Ye de ahotu yankopon so oboa ye o. Enti ade kuro no dwane ye no nipa na sesa uhuna na se bia ne nansa anane na wotwe ye ka chose nipa wo ye wa wo ngi achinyi anso sen na bonsam na afa kwan bi so edi ni nya ama abuo muya e hye ni body etiti no unse ye mpanyufuo no mo frɛ na akyina mewu ana meboa wodi ni nya sa na urade na chi no emra aboa no dwane koye no obeyi nipa uhu na abeka sanye wono a enti nioma bi e koso Abimelek ni ni fiefuo nyina ye funu motoye ne yire ne nko a ne mfuna ani ade nyina se be ma ne yire nwo oba ono so wonwo ma me na nkasa so nwo na urade mpae e na chi yo enti ye nim se mpae na urade betumi afa so
amen
ade ye ye firi ba bia ye hye Adie bia enenna mabusuamu akokwantenten abetoye ama ye hu nneoma bi a enisi ye hu enna ye be bom pa
amen
sa nneoma no mu anti na urade fra abraham o se firi wobusu
amen
firi wobusu ano firi wobusu ano urade o ji wo abusu mu bone tintin bi omu yusuf adi bi brofo na minim se ni chizo american moti ase a ibi tintin tin ne tisa so sa ne tisa so sa ne tisa so sa enne mpacho so original o nine so jina o nine so ebra ye na obonefo ne ne nkrofo anya na ye ne omu bedi ye be bom pa ye ne breso afa tumi pia ne edi esedomo ahoma mo mo su tia ye enne o ma bia ye na na bia ye ye nua bia sema akoka bibi bia obi anya
Yes,
I dear, dear, be by and so, and I say a boy and some bomb fire. To me, be out of the movie. Ya brana say, ya canny share, ya chichir no, ya dear home, bounce some na bomb fire, bounce some na bomb fire, bounce some na bomb fire, bounce some na bomb fire. Abimelech and Yenin and Crawford Warrior. Oh, Munya, mash, oh, Munya, mash, I dear, be out, and you dear, see. And you would yes, yeah, at it, a sorry tiao, she did be around. Say, I don't know why, and you mean it, so be a young baby, why are the Amanayania, so I am a man, so I am a damsel, so I am why, what does it mean, and so. I was so ye. I prove ye. On pie bomono. I was a BBC. A puna wish up no. Prison now was shun. I was a radio through all. I was so pure through all. And the question to us saw. Ya bomb pio. And the prison. That be a washer. Ya woo. Ya woo. That is a blue. Let's give. 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 I'm not going to be able to do that.
Jesus, Jesus, We declare they will fall, they will perish in the name of Jesus. Any conspiracy against us from the camp of the enemy, we call it, we command them to fall in the name of Jesus. Let the fire of God lick its river in the name of Jesus. The fire as we clap and pray. Let the fire of Jesus, the fire of the Holy Ghost, the fire of God. For God is a consuming fire. As we clap and pray. Let the fire, let the fire. We can fire.
Rapaya, 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 rap
ade pa nyankopon ye ma o nipa bi asusu ho enne wo bon se bon pa
my fire
omo boa
yes
enya djuma
ah
mi ka ka enya djuma
enya djuma
enjina
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 enjina enjina
o mbedi kugo
o mbedi kugo
ade pa bi nyankopon
ye
ah e bi nwa soro
o
Honhumu,
Honamu,
BPM,
O
Bones, someone,
our
vampire, our Sasanko for
us,
or yet is a Daniel, a town for one, Obuto, Mamina, Bones, Samna, Vampire,
Rikada Mayasa, Rapaya Kada, Riko, Yalabo, Yalabo, Rikada Kahre, Abusia, Rikada Mayaya, Rikada Mayaya, Rakada Mayaya, Rikada Rapaya, 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 Rapaya,